This is an MUT Radio podcast.
The time now is 32 minutes past 11 and you are tuned into the Hlanganani Midday Show with myself, Snaz Mjali, aka Snazzy Snaz. We have some very talented artists here in studio with us. I'm going to introduce them. We have Umbali, we have Gift Dlamini, and we have Uswongeka. So I'm putting them on right now and you guys can greet. How are you guys?
Siyaphila.
Where are you guys from?
Me nongo wapi? La people I place time lazy.
Go shot say Sunday. They fell out gaso queen men.
Oh, so
fine. Omunya?
So, igama, actually, igama ngunto velwa. So, ngisuka khona nje la idizayini. Not too far from.
And Umbali?
Umbali and I also work on a lanje kwamakhutha.
Okay. So is your artwork African inspired or would you say European inspired?
It's African inspired.
Why do you say so?
Umsebenzi wami kakhulukazi ukukhuluma ngomuntu wesifazane umAfrika. Ngibuka ukuphumelela kwakhe emveni kokustruggleisha indlela akhule ngayo. Phakathi nje kumphakathi njengomuntu omAfrika.
And where did this idea originate from, your last piece? Because this is something that you've probably working on or have now completed.
Kusho ukuthi ngiyumuntu spiritual. So ngithe mengikhula ngikwi-society kodwa ngasithola ukuthi ngilandeleleka kakhulukazi izinto ezakudala. Into kuthi isikhathi engisiphuphayo ngiziboniswayo. So kwahamba kwafikelwa lesi siphiwo manje sokudweba-ke. And also ngisebenzisa no-bending, ngisebenzisa i-charcoal. So ezinye izinto zisuke zifike emaphushweni ey'bonakalisweni, ezinye izinto ngithi uma ngiyibuka isithombe mese singitshengisa okunye ngomuntu.
And do you feel this is part of healing?
Yeah, it's also
part it's of somewhat healing. Of a therapy session to you.
Yes.
Okay. And you, how do you feel about it? Is it Western inspired from Europe or from here in South Africa or Africa as a whole?
I mean, I can say it's both, because it's more of uyichaza ngoba ngumuntu omnyama, ngiyachaza ukuthi nginjani, and nange last qhamuka khona ukuthi sivelaphi sabantu abamnyama. So ngingasho ukuthi I am inspired by Europe and also inspired by me and African bomb.
What makes you an African to show your African designs? Is it clay pots? Is it painting? Is it the mountains of South Africa? Is it the oceans of South Africa? Is it our national flower, the protea? What is it?
I am inspired by okokuqala nje isikhumba sami njengoba simnyama sinjena. There's beauty kusona, there's ubuhle baso. Like you can never photocopy, you can like nje ukuba umuntu omnyama kumina kuchaza into enkulu, because ubuhle lapho qhamuka khona, yabo. And futhi I'm also inspired by indlela umuntu omnyama ngingathini, kakhulukazi mina imidwebo yami it's about abantu besifazane, ngidweba kakhulu abantu besifazane. Ayangichaza ama-shapes obuso babo namehlo, nje iy'nto ey'ningi ney'nywele ngendlela ey'khula ngayo, yabo. But ngiphatheke uma ngibona befaka la mavivo bawafakayo, because I believe ukuthi kufanele kube natural nje. Kodwa-ke for naye ukuthi abe muhle umuntu wesifazane iyadingakala ukuthi ayi-propose.
We're still going to talk about that and indulge into that. We are headed straight to our next one. What inspires you to be? Is it an African or is it a Western design?
It's an African. Because zonke izinto engizenzayo zithatha uthi boyibuka zikubuyisele emumva ngey'khathi zakudala zama-centuries oshaka. Because nje
it's very historical.
Yeah, because kahle kona konke ngisebenza ngesikhumba, isikhumba seyilwane ehlukene. I-wood buthatha ukhulu ngokubuka. Bangibuka isihlahla mina, ngibuka imali. Bangibuka isihlahla, ngibuka umsebenzi. Yeah, so nasiyaphilisa in different ways, but mina ngisitatha ngisimanufacturing ngenye indlela. Ungasitatha wena usibukele mhlawumbe umlilo, mina ngizosibukela kuwena ukuthi no yazini, ngizosithatha ngisenze isithebe. Ngizodlela kusona. Ngizokwazi ukuthi ngisithathe ngisenze futhi ibhodi lokuthi base ngiphekile, ngiphakele iceleni khona just ukuthi ngibeke. As bangithatha ukubheka as njengoba izinto zami ngiya ngokuzenza kanje. Ngithi zingikhumbuze emuva ngekhathi soshaka. Khona kubuyayo emqondo nami ukuthi ama fridge kudala actually aye khona not ukuthi ayengekho aye khona
ama fridge
yes ngeke sithi into efika manje into ekade yaba khona leyana just because of what dala kwakumbe umgodi ube mude eduze kwendawo esamfula okanye umhosha leya ndawo iyabanda vele umhlabathi wakhona vele uyabanda bomba ushona phansi ngokujula wakhona vele uzothi bangabe usumbile uke kulungiswe ngobumba laphana lenziwe lome base sekwenziwe kahle bake bakufaka izinyama ngizazikhona izinyama kudala ngokwazi ukuthi bo usuhlinzile kube ukuthi isiningi abanye babeyilengisa emsamo abanye babeyifaka khona ngaphansi lapha beyifaka kuyizitshe kanjalo bangekho zona izitsha zeclay kuphela ezinye zazenziwa ngewood ezinye zenziwa ngayo basukuthi ke kahle kahle engakusho ukuthi nje impilo yakudala isakhona isa exist manje kuyikho ukuthi seyinendlela enye esiphileka ngayo yabo isi upgradele ngempela kodwa bangasuthatha ukubheka ngempela imumva lethu alikosi lahlekile kangako yes
so to progress in life sometimes we have to look at our past history and history is somewhat always repeating itself and we are finding so much beauty here on the continent of Africa definitely here in South Africa as these are South African artists that we are promoting and highlighting as they express their artwork but it provides healing for them they find beauty in women they find beauty in our culture they find beauty in our food that we eat definitely the landscape so there's definitely more to this interview we are definitely not done do not go anywhere What is a mural for those who don't know? Some people don't know anything about art.
A mural basically it's like a community poster on a wall. So what we do is I'll give an example from Yasetewin. What happened was they were trying to introduce the fourth industrial revolution where as a Malay brali manje and my wife so you don't have to actually take a book you can go in there download a book watch whatever and then go back home so that was the theme and we're trying to infuse between that and the history of Leondao so each and every library ayikhona la eThekwini we had a different theme yeah history yakhona and the people abahlala khona and introducing people to the fourth industrial revolution so basically mural is it's a poster that educates you.
Okay yes. Please can I ask how do you guys support each other as artists how do you is it your work that you're inspired from do you steal each other's work from time to time on cuz art is not just creating your own pieces it's sometimes just being influenced by somebody else who influences you among this art group who influences you or is it completely different or do you guys critique each other's artwork sometimes you just do not agree at all is there ever a thing like that
yeah mina ngingashut okay's gift mina bethu anginankinga mina don't mind ngiyakwazi ukukhetha umsebenzi womuntu kakhulukazi especially umakhosi like siyakwazi mhlawumbe enze portrait ngimtshele ukuthi mfethu edukuthi nokuthi yabo masofaka ukuthi yabo kungakuhle then akwenze ngempela kube kuhle yabo same nomzamo na umzamo ke ngiyayithandi indlela adweba ngayo because kune graffiti phakathi yabo imsebenzi yakhe nje mihle and Yeah, siyawazi ukuthi sithithane futhi asho ukuthi mfethu yabo maso edinte kanjena yabo. So yeah, some artists
siyawazi. Is it coloring that you're talking about? Is it technique? Is it something that's rough? Like what would it be that is missing?
Mhlamba sitheni not missing kodwa nje like mhlamba ukuthi khona la kune edit khona ama details mhlamba uma ukuthi into akhona it's not complete ngimtshela ukuthi mfethu edo ukuthi nokuthi yabo into yakho izibe grand. Yeah, but Konoguyan, I'm sure of that.
Okunye okusigqugquzelayo ukubuka nama artwork akudala. Yeah, uma ngabe uthathe artwork yakudala ulandelele leyo artist leyo njengoWilliam Kendrick, ubalandelele ubuka ukuthi babedweba kanjani, especially mina ngoba ngisebenzisa icharcoal. Charcoal ke ngiyithanda ngoba into e-natural, yabona into eqhamuka esihlahleni. So ngiyithandiswa yilokho ke njengongikhuluma ngeAfrica. So sike sibuke nemisebenzi emidala kanjalo sibone ukuthi sikhuphuka kanjani sifike ezingeni lapho.
Yeah, ngokwami as ngilokhu nje ngumbazi ngizokusho ngokwesiZulu, sesiZulu ngisithanda kakhulu. Ngike ngihamba ama museum. Museum ufica yonke into eyakudala eyamanje. Ngokufica lokho ngike ngibuka izinto ezazisetshenziswa kudala. Ngibuka izinto ezazenziwa kudala. Ngisika iphethini lapho ukuthi kahlahle babekeva kanjani ehood bona babesebenza ngaluphi uhlobo lendlela ukuze uma kuwukuthi imaterial anginathi bengithi imali anginayo ukuthi ngathi imaterial ngizothatha lo lwazi engalifica lapho ukuthi no yazi lapha babesebenzisa ibhodle lethini ukuthi babazi babesebenzisa mhlawumbe okunye not ukuthi kumele ngize ngithole ummesi mhlawumbe anginawo ummesi manje kufuna umsebenzi so ngizothatha ulwazi engalithola lapho ukuthi ake ngisebenze ngale ndlela ngibone ukuthi ingaphuma yini lento engiyifunayo yabo. So ngingasho nje ukuthi isikhathi esiningi mina ngeke ngiwahamba ama museum engake ngayihamba nje ekhona nje khona eduze nje iphathi museum i-museum eyaziwayo phezwa lokho inezinto ezinhle ongathi bungena kuzona nawe even noma ungaloni artist but ukuthanda nje ukubuka just nje ukuthi ube nolwazi oluthile lakudala yabo.
Okay, please can I ask, describe your dream project?
Well, I think my dream project is very similar to what MUT is trying to do with the upcoming exhibition. Because we don't mind the exhibitor Malay Prala Belung, but they also have their own mandate, their own standards, which sometimes tend not to be authentically African, you know. So for example, AME project would be Elokshini, where the art is interactive, umuntu engayithinta because we love to touch, you know. Kanti ema galara belungu there's a behavior khona, you know, which is very unnatural if uhlangana ne art ama Africans because it's always expressive. They understand that like we dance, we sing, ngishingoma singayazi within 5 minutes nje usushaya izandla usuyibambile ibeat uma umuntu omnyama, you know. So ngithanda iart enjalo umuntu angayithanda enga which is non threatening, you know, which is non European standard. So that been my dream project. Art engafika nombani angaza behave ngendlela athizeni mhlawumbe kuyathulwa yabo kuyathulwa emagallery abantu ba serious and I don't like that, you know. Something nje ongangena nje ukhululeke yabo uthinta uma uthinta futhi kungalokho ekuthiwa no not touch, yeah, ushuthe uma ushuthe. That would be my dream project, yeah.
Okay, I would also like to ask, tell me about the techniques for overcoming creative blocks when you are stuck with something and you just cannot get, like a writer's block, you're trying to write something or you may be writing poetry to try and describe your artwork, but it's not coming, it's not flowing. How do you overcome that?
I think what makes it easy is because art is like it's like radio, you know. If you feel like listening to rock at some days, you're going to tune into a certain station, so and then that music will will vibrate with you ngaleso skhathi. So if let's say I have a writer's block, then I go back to isn't that thing ngiphupha lezo into how do I feel, then it becomes expressive art. So even when ngiyagiyona I attack it, you know, I'm not angizama ukwenza umuntu omuhle but ngizama ukukhipha lento elanga phakathi kimi, I understand. So I just surrender to the process kahle kahle.
Abanye bathini?
Kusa umbali uyena umakhosi lo lokubekhuluma ngayo umakhosi Cilisa. So yeah, uqinisile umzamo, senza kanjalo ngoba iathi into esukisiwa kuwena ngaphakathi. So ungathatha noma yini uexpressa le feeling lesukwena ngaphakathi akusho ukuthi kuzoba formal ukuthi okay ngoba ngisebenzisa charcoal angeke ngikwazi ngathatha ngishudaka ngithatha ngishibomvu ngihlanganise la ngifuna ukuphume lento le engizwa ngoba kade sichaza ukuthi art kwesinye isikhathi iyakulapha nanawe ngaphakathi uthi moya ubuka kube khona leyo nto le ixoxa nawe kahle kahle
yeah oh gift lo kona lento nginokuyenza mina la kuma ngiphenda ne uthi uma sengibona ukuthi hey lento ngathi ayisahamba ngale ndlela ngifuna ukuthi ihambe ngayo ngivele nje ngiphume kancane nje endaweni yokudweba ngishaya umoya ngaphandle mhlawumbe ngiyenza i-coffee endlini mase ngiyabuya ngihlale ngiyibuke lapha i-artwork yami ukuthi kanjani yabo so by the time njengoba ngiyibuka lapha ngiyacabanga ukuthi no man kunamaphutha engimenzile lapha nazo sengibuya vele sekunale moral yokuthi ngiyoqhubeka manje so ngibona leyo feeling ngicina sengi-add nezinto bengathi ngingayitshela ukuthi ngingayi-add yabo so simhlawumbe upende khona la ulight khona khona la udark khona because ngisebenzisa i-acrylic kakhulu upende engikhululeke kakhulu ukuthi ngingawusebenzisa and yeah yeah into kanjalo nje
untobeko lona owendabuko ngithi owendabuko because okwami angizange kufundele baba into enjengesiphiwo kwazi sinokucula ukufundela uthi bozizwa nje mhlawumbe uyagesa uvela usho nje ngengilo uzwe nawe sekuhlanganini uzwe sekuhlanganini into ngempela ngezazi ukuthini iphimbo into wazala nayo nami ngisho lento uthi isiphiwo because ngayiqala nje sakudlala kepha manje la ngikhona ngisho ukuthi ngiyakude futhi naye ngokwami ke ngingasho ukuthi kuye ukuthi la ngibona khona ukuthi sengiyangikhathala nanokukhululeka ngibona ukuthi lento ayisezi ukuphuma manje nesikhathi so ngisebenzise mhlawumbe ngisebenza phezulu isikhathi esithize uyabona sasangishaya isikhathi manje yabo kodwa ngiye ngenze njani na uma ngabe imaterial yabo le imaterial ngishaya ngale ndlela esimanga ngizokhuluma ngayo imaterial because imaterial engisebenzisayo mina isikhathi esiningi yayo iyathengwa angeke uze uthi ngizokwenza ngenye indlela yabo ngabe ngilinganisa ngegrind grind ayisebenzisi ithuluzi elikhulu libalekile uma ngabe ngakwazi ukusebenzisa igrind ngezazi ukuthi iplate lakhona nginalo kusho ukuthi kumele ngibuyele ngendlela yakudala ngidonsa ubhushu la sengisebenza ngobhushu angisekho manje kugesi yabo cause ugesi igrind isebenza ngogesi ngabe ngathi kune load shedding yabo i load shedding iyangishaya kakhulu yabo amathuluzi wonke awusakwazi kuwasebenzisa manje yabo kushiswe namelo uphume ukhohle kube ukuthi imqondweni yakho nje usitshela ukuthi into ekuthiwa into esebenza ugesi ayikho ungenze njani ke ukuthi uqhubeke ukwazi ukuthi uyenze lento ofuna ukuyenza ibe yilento eyiyona yabo ubhushu isihlabo isihlabo abantu abaningi abasazi into efana nefeel ifeel lento yokulola ubhushu or something yeah into ekanjalo ngingisi namathuluzi mina akwazi ukuthi uwasebenzise ngogesi namathuluzi ezandla ngaqala kuphi ke ngize ngifike kulawo amathuluzi ngokuhlukana kwakho ngaqala kulawo ezandla ngahlangana nomuntu uvela obaza wathi yazi wena nesiphiso ukuthi ungakwazi ukuthi uyenze lento yakho ikise kude akuthi nginto ekuthiwa isihlabo uye esitolo kuyihardwe uthi ufuna isihlabo you wouldn't feel ngelinye ilanguage yabo so ngingathini ke ngezi nginayo ke leyo nto ngiyazi ukuthi ngingakwazi ukusebenza ngenye indlela ngingakwazi ukuthi uzwe umsebenzi wami ngoba nakho ngithi ugesa wukho yabo so indlela eyiningi zokusebenza sikabili kumina ngisho kanjalo nakho kunye okukhulu ukuthi usize ukukhuna ngikwazi ukuthola nginze njani ngiyisebenzisa iglue no sadas ngilisebenze lona lolukhulu lele olincane nginalo lo sadas ophuma ama leftover wahlanganise back ngwahlanganise ngani ngeglue ngwabuyisele back kulento engiyenzayo base ngiphinde ngiyakheva kube lento engifunayo
okay
sengisebenze ngenye indlela funa lapho yabo
you the audience and I would also like to know what type of food do you think inspires your artwork are you ever hungry is it traditional food that inspires your artwork especially because we're in the month of Africa Heritage Month and we're celebrating next week is there any favorite foods of African food that you enjoy eating
yeah
so please reintroduce yourself and answer that question
ukifte kam Sibongwe Dlamini hey ukudla mina ngithi yeah isigwaqana bobethu isigwaqana bethu ne inyama yenkomo hayi yeah number 1 ngithi mangileyo nje bethu ngizwe kahle ukuthi ujeqeke kodwa nobhontshisi hayi ikhomba imnandi naleyo yabo so yeah bueno bofo
ntobe lo chiliza ngithi chiliza ngoba nasisibonge singenayo nasemndenini Basing its own in the world. Ugudla ungithandayo inyama actually. Inyama noma yipi but not engulube not fish. Ufish nakhona engudobile. Yabo ngokwami ngibonile ukuthi ngizolungisa ndlela yini. Hayi lo ngufica usorate.
Kusathi inyama akawathanda amadumbe.
Amadumbe, amadumbe hayo sesingasho nje bandla balikhona sengihlambisela futhi ngiculisa inhliziyo oyalolu luphekile. Hayi futhi idumbe mina angilidli noSaudi, angilidli naye yonke into ngilidla nemfino. Idumbe lami ngiliphendula elokhu njani kube ngazi ukuthi ngathi uphuthu. Ngingalidla even ngane nyama idumba liyadleka limnandi kabike nje futhi uyayibona yodwa ya futhi inyama kahle hle ize inginikeza ugqozi nofuqufuqulo ukuthi ngiqhubene athi yami ngezazi ukuthini ukwazi inyama uyithathe uyifaste seven ngeke aboboye umsebenzi nomuntu umsebenzi mhlambe kuyashada noma kwenziwani ngokwesintu kuthi wabasisevuthinya uthwalanda ini kuthwalanda ini ngokwazi kwakho nanto ugqoqo isithebe sibaziwe ke isithebe ugqolwa kushiyo ukuthiwa landi plate kushiyo ukuthiwa landi tray ukuthiwa landi ugqoqo kuze sokwazi ukukhipha inyama iyaphi inyama yemsamo ngeke uze uthathe iplate kube phambi ngomsamo uchonsa abadala lapho balazi iplate bese ukuthi ilokhu njani futhi khona lento ekuthiwa ukuvala ukhamba bayibiza ngokuthi imbenge imbenge uvala ngayo yabona lento esebenza manje ukuthi bathathe isosi bavala ukhamba ngayo kuyisa lokho bese kuba ilokhu njani ke imbenge nje iyona impela nje idingakalayo imbenge zikaningi khona imbenge yakhiwe ungayakha ngokhuni ungayakha ngowayo telephone wayo ungayakha futhi nani nangowusundu ya impela nje lokho
okay mina ukudla engikuthandayo kusawumbali umakhosi ngisigwaqana ngasithanda kodwa yabona uma usebenza sengathi unganamahewu unje amaningi nje azohlele khona ukuze ungalokho phazamise ucabanga ukuthi ngisafanele ngisukume ngiyokwenza ukudla monamahewu nje akho ulokhu uthi kanje amahewu uqhubeke usebenze yibona ke ngithandayo
alright umzabo odlugwana mina bafenza ukukhuluma iqiniso ayipheli ivi ngayidla ngifino. Shout out to omama laphayana opposite na chicken likini makethe. Nomama laphayana passage la Shoprite uya ku West Street. Angipheli viki ifino ngayidlanga. Bayidayisa 5 rand ngithenga 10 rand once a week. Ngenxa ngathuka ngizwa ngendlela ekuthi healthy ngayo. So sengizama yonke indlela singapheli viki ngayidlanga. Ngithandela nje ifino sengiyino ngendlela eziwu 50 engafani.
So no one here is a vegetarian. No one here doesn't eat meat. Everyone here eats meat. Okay, please may I ask, how has the style of recycling impacted your artwork? I've been hearing stories about people recycling, especially right now. How is it impacting your artwork? No one here doesn't eat meat. Everyone here eats meat. Okay, please may I ask, how has the style of recycling impacted your artwork? I've been hearing stories about people recycling, especially right now. How is it impacting your artwork?
Okay, gift to Adlamini Sibongo. Mina I recycling ngingayifunda la. There was a time la nganganayo khona material yokupenda, nginganayo canvas nganalo iphepha. So ngabheka nje indlini ukuthi yini engingayisebenzisa because le nto angisenazo nemali yokuyithenga le nto anginayo. Ngabona i-newspaper, ngayithatha i-newspaper, ngathi ukuthi ngithatha amashansi ngibona ukuthi izolungena into engiyenzayo. Ngayithatha kubheka upende, ngapenda phezu kwayo, ngayibeka lapho. Hawu ngabona ukuthi into akhona it's working, yabo. So ngadecide ukuthi yazini i-newspaper angeke ngisayilahla manje. So uma ngithi khona umuntu owabukayo ama-newspaper wafunda kakhulu, ngizomcela ngithona idwebe kuwona. From there ngangisebenzisa nje leyo media leyo. It's acrylic on a newspaper.
Okay, so please can I ask, how do we get in touch with you guys on social media? We want to view your artwork, we want to buy from your artwork, we want to support local art. How do we get in touch with you guys?
Oh, untobeko lo igama uwendabuko Ngine page lapha ku Facebook kuthiwa isiphiwo sami kodwa ke uthi bawubheka laphana kuvela iziphiwo zami eziningi. Iziphiwo zami eziningi ama page maningi amagama aya ngokufana. Ufana nokuthi umuzalo kuthiwa wena uqanjwe igama usungaqanjwa ngegama usukuphewe igama. Lelo leyo nto kuthiwa wena mhlambe unonkanyisi cha. Uthi uqanjwe unonkanyisi cha uphiwe igama. Ulifice selikhona exist afanele igama emhlabeni. Aliqanjwanga cha siyeke lento ukuthi abantu sibaqamba amagama. Cha sibaqamba amagama. Basukuba futhi okunye le recycling ngicela ukusika ukuthi nje mbijana kuyona. Mina ngizothi ike yangenza kakhulu lento ukuthi ngirecycle umsebenzi wami. Ngizazi ukuthi ngingithi bade ngibaze kube khona ama leftover asalayo. Ngixabaneke nabasekhaya ngoba kuthiwa ngiyangcolisa ngawo. Futhi bakuthiwa ngiyangcolisa ngoba ngidust nasendlini. Bathi hayi ke ake ngibavale umlomo manje ngenze ingqopha mlando. Kwaba khona amakhandlela because ekhaya ke si spiritually gifted. Bekunelathi. Thatha amakhandlela ngijola wabona bawalahla bewabase yodwa. Ngenzela ukuthi lento yami manje ikwazi ukuthi ubambe umlilo ikwazi futhi nokuthi ngenze ngaye ezinye izinto. Thatha amakhandlela usadasi awancibikalisa amakhandlela wabuyisela abewax basike ngawalokhu njana emva kwalokho bahlangana na usadasi kwabe into eyomile ngayifaka kuleli plate lelikhekhe bobozo ubhaka ikhekhe nje lelisikwayo fake lapho bokuqeduka kulokhu kuhlanganisa ebhakedeni kuzokoma vele ikhandlela libuyele liqini. Ulisike ke nje ngeshipu ithandayo leyo nto ungakwazi ukuba ustart ngayamalahla uyibeke ngaphansi ivuthi ubuye amalahla akho ngaphezulu asiyashisa amalahla uyabraya lapho ungakwazi ukukhwezela ngayo umlilo uyikhwezelelela umlilo ngayo uyifaka kuphosi nje lapho zibimbili uvuthi umlilo kanjalo yabo and futhi ke kuningi ongakwenza nje ngosadasa kakhulu kuningi because ukwazi nanokuthatha iglue ushape enye into ngayo usadasa ushape ivase ngosadasa kufana nokuthini khona la ngaye ngaphelelwa khona iglue ingena imali ukuyithenga. Ayengakhumbula ukuthi uma ngisakhula esikoleni kwathiwa kumele senze inamba. Sibe neinamba zethu kusukela ku-1 kuya ku-100. Manje ezami inamba mina nginokuhlupha ngokuthi sayibuye ingena amanzi nani nani yabo. Wathi ke hayi ake senze kanje sithathe uflower siwuqove nje kodwa ube manzi yabo. Wayekade sebenzisa salo tape ngaleso sikhathi salo tape le transparent yaphela bathi sizothatha ke manje eni sekuflower manje uflower wakhona siwenza nje ube manje njenge glue umix nje until ubone ukuthi aye sikhlangene upende nje ngaphezulu uthi ephepheni phezulu inamba yaqinile into kwabuya lo mcaba ngokumina ngiphelele iglue ngenza kanjalo ngahlanganisa usadasi wami nalo nofulawa ngaqhubeka ngasebenza ngaqeda uyayibona lento ukuthi hamba ibangela ide kanjani.
So mbali futhi makhosi la ngisafuna ukukhuluma futhi nale ye recycling. I-recycling khona wesinye isikhathi ukuthi khona lethu i-mix media mo uzohlanganisa i-media wenza i-artwork thola ukuthi kwesinye isikhathi khona lento ofuna ukisho kodwa mothuthu uyayidweba ayiveli kakhulu. So khona la ngangathatha khona amathambo mawadudla inyama yenkukhu kukhona i-artwork engifuna ukukhuluma ngifuna kuvele la mathambo lawo. So yonke leyo nto iyasebenza even nezivalo zodrinki ungenza something ngayo wenze nje isithombe ngezivalo zedrinki konke lokho ngathi wena ukubona ngathi kudoti nalokho kuyasebenza kwi-art.
Okay, please may I also ask again, how do we get in touch with you guys on social media? People want to buy your artwork, they definitely do want to support, and we'll be promoting you throughout this entire week and next week leading up to Africa Day. How do we get in touch with you? How do we check the pricing of your artwork? How do we engage with you?
Mina uGift ngiyatholala ku Facebook, ngiyatholala futhi na ku Instagram. Ku Instagram it's isipho art ipage nje le, I mean igama engithe angiyibize ngalo isipho art. Then on Facebook it's gift art lyrics. Uyakwazi ungithola i profile pic zobe isithombe nje ekupendwe newspaper kwakson. Nginalo futhi i inkampani which is nakhona sakhona on Facebook which is isipho art and creations. Njengoba bafadeshwe nje ukuthi baningi uSiphiwe, so mina ngizothi iSiphiwe Arts and Creations
ilona page lami nginalo leli uma ufuna ukubona we updated. So there's also an ongoing exhibition esebhalitho at the gallery. It's gonna take inyanga nje yonke iyaphela odumhla 29. It's an offline exhibition, so uma uthola isikhathi you can just pass by nibone imisebenzi kaGift laphaya. Ngiyabonga.
Untobeko wendabuko uyatholakala nakhona lapha ko-Facebook madoda ey'nkundleni zokuxhumana basho njalo abanye. Ehena-ke nguntobeko wendabuko chiliza madoda. Oh, wendabuko. Basukuthi ipheji lami njengoba sengishilwe ukuthi-ke isiphiwo sami. Kodwa manje-ke lapha kunesithombe lapha nesashuthwayo safakwa lapha baseka lesami lesa sithombe, kodwa sinomshini wami laphana oyingqoziveli kumina usho olukhulu luyamshini lo ngoba ungisiza kakhulu ihonela abanye bathi chainsaw bakithi abathanda isingisi. Thina-ke ulimi esilusebenzisayo umageba kakhulu. Impela ngiyatholakala nje laphana, kube kuyashiwa nizinamba zo-WhatsApp lana ngabe ngayishiya kuyikho phela ukuthi sekuzongena nomntakabani phela bethi bezobuka kanti cha bezingoku. Kanti hhayi asikufuni ke lokho, thina sisebenza imali siphusha umsebenzi, asithandi umuntu ozosizela ngenye indlela wakithi. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu. La ngitholakala khona uMbali, uMbali Mabuza nje kwi-Facebook. Mbali Mabuza Facebook wami loyo, uzoyithola imisebenzi yami lapho. Uvakashe nase-African Art Center, khona African Art Center lapho ePhansi Museum. Awusho lapha
Empilo
ya eminye imisebenzi yami khona lapho, khona exhibition futhi ebilapho. Yabona.
Okay, that was where you can reach them. Okonokoi.
Oh, well, Zamolo. Mina, I do not have a social account.
Why don't you have social media?
I have reasons. It's bad history. And besides, in tandem sevens, I'm going to be more interactive with my customers. I have bad history. Kodmuntu ang representer, and it didn't end well. So I forsake social media for certain reasons. I feel I'm not ready for it. Mm. I think there should be a team that should lead that sort of thing because I'm really not good at it.
Mm.
And to keep up with the times. So for now, I'm not. But where you can get me is the number I am, which is 084-99-34-327.
Hayi ngiyakuzwa umzamo bokuthi onawo lokhu ku-social media buya kubhede phela ngezazi ukuthini. Uyabona abasiposta laphana khona labantu laba abama-copycat odoti babantu labana bavele bathathe into yakho usuyisebenzisile wayicabanga base be-eda iy'nto zabo eceleni just ukuthi ngazi ukuthi bayi-create bona laba, noma umuntu ayishaye iyiyona nje ayibeke nje izwi iyiyona abase emva kwalokho ayidayisa imali enkulu sothi vele umuntu mhlawumbe overseas uzoyithatha leyo nto yena ngendlela yakhe ayenze ngendlela yakhe base ayidayisa base uthi wena uzodayisa umsebenzi wakho uzove kuthiwa le nto siyayazi why ibiza imali engakho cause siyakwazi ukuyithola endaweni eyokuthi cabanga umcabango wakho isikhathi sakho umuntu usevele nje wakucikela phansi hhayi-ke ibuye ibhede le nto ye-social media impela ingafuneki.
Okay, I see the challenges you guys are faced with. The next question is describe how art is important to society.
Well, it's ibalulekile we society. I don't think there's any society and I form of expression in that from audio, which is umculo, to visuals or dance. So kubalekile and i-art iqala from ama cavemen, so we've been expressing ourselves. Mm. You know, kunembali sekwazi ukuthi a romance yomngani, this is art, you know. Ukuthi emarobotini umubona ilambe libovu immediately you know ukuthi khona umuntu ozolimala if uqhubeka, that's art, it's still part of art. So it's very important, it's a rite of passage, it informs you who you are when even ushintsha, you know, bodily wise, you know, kunama ceremonies enziwayo, kunobuhlalo obugqokayo, kuneyigqoko eyigqokayo, kunezinto ozenzayo, this is art that informs everyone ukuthi usiphi isigaba sempilo. So ngiyaku-encourage kubantu bafethu ukuthi yabo, ufanele sithole isikhathi sokuthi abantu baphume baye emagallery,
buy my gallery, just to wait some kind, keep stress. Even no more was to just go and look around. So we appeal. So it therapy take. Let us see and the Lutis sin lap ever fed to Ubugis Tombe, Snow Luant, Lenoma, Snow Mutomus, Exen. It can start a very good day. So it informs what you not cognizantly aware of, but iglap regardless, you know. So even Shirumola Layon, the colors are like with studio right now, they speak to us, they you know, they get you in the mood to want to talk. Yeah, I understand. It's very therapeutic. We manage, like, this is art, this is design. So art is for that. Sebakutazo tabantu ba interacting ayo, get into the world of arts, because izo reward ngendlela eyiningi ongayilindele. At the same time, it preserves the history. You understand? Abelung, they know exactly who they are, because through Ofi art, whether wagu Napoleon wa ibulala bantu no mu Hitler, they understand the art is there, and it's tengwa ngama prices abizayo. For example, u Napoleon ama office amakhulu cool, corporate offices in France abane ithombe zakhe ukuthi noma inkampani imisibhedu mase besidayisa leso sithombe with 170 million. Because, but preserving history, at the same time, it tells them, you know, we fought for Amalungele to like France, and let's preserve it, let's keep it amongst each other, and at the same time, Izoba is a safe bank. Like, for example, Johannesburg right now, where you buy a piece of art, as we're taking 10,000, and you know, in 10 years' time, is obviously over 40,000 or 50,000, and then you can cash in that man who have your lobol. I understand. So let us invest in art. If I fail to see fundi game art, it's important. You preserve history too, and it can also make you very rich.
This is an MUT Radio podcast.